Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde mbiya alkamisar handen jena yamde soki nder maison de la presse yo nayi lewru juillet lanɗo junnu balɗe meɗen moƴƴina battane meɗen hitande ujunaji ɗiɗi e nogay nayyi. Jooɗiɗo ɗum wonɗo microji ɗiɗo Oumar Weygal kanko noddirteɗo Mamadou Wattara wonto ɓoggi jamɗe to. Ayri bangal coggu kuɗɗe ɗe ɗum wonde ngabbude tatteji ɗi fo leleydi meɗen ndi fof fota somo yaaji cottiteɗi ley lumoji ɗi rewɓele ɓe kolli metti muɗen sanne. En keddoto fa nde ɗo Bamako ɗo miccitiɗe wiri ko heewi rewɓele jottotoɓe ley lumoji ɗi fo a tawan manaji ɗi nawtirto ɗiɗo manaji ɗi wona ko moƴƴi e hawaluji. Kamɓe sofere en dorbotoɓe mobilaji nokkule goɗɗuɗe wattu joni yoga mabɓe fo yama nawtiro poƴƴele bonɗe ɗe noon ɓe kuli triwide ɗum laato sababu wakkatiji to accident ngaji bonɗi ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguinon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Coggu kuɗɗiɗe no gondi e ngabbude le ngallure Bamako nde kañe ɓadale muɗuɓe kollitiɗe kilo tew ko wonno buɗi temedde jeegom ɗum yeehi nokkule goɗɗe anto buɗi temedde jeɗɗi sefa noon ɓe kollitiriwide ñalawma hande o. Kamɓe rewɓele jottoɓe ley ɗiɗo lumoji ɓe kolli metti mabɓe sanne no golle o worri fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boule e Sita Sidi Bé.
Jaba fattade tigaje e tew ana tiwatta joni lumoyiɗi hunde fof sowatta kon ñalman hannden neɗɗo wawi wattude fet tomate e mafe kasine aran noon sa yaadi e buɗi ujunerele sagoro aɗa wawi sode hunde ko welima ga hannde sa yaade ujunere temedde joyyi ma ujunere ɗiɗi ana tiiɗi heeɓa ko hasso gonɗa muɗum
ɗiyo haalaji rewɓe yaaɓe somowade ɓe min kawri ley lumo banko ni sebinikoro e kala bankura ɓe fuu ɓe ceede ke wiide coggu nguure jogaji ɓeydege leyɗe nokkuje fay minen worɓe miɗen andi o tiɗal ɗon holli wiide Hamidou Diabaté Baba Galle goto momin kawri leydi hande Dawda Bugu.
Homo fu mati o tiɗalla misali jaati tewo ɓuuri tiɗde saabi feccere kilo temet tati ndikko jogaji ɗum yefa temet tati e buddeɓe le lumoɗe hannden ko heewi muɗum fuu tewmo gueƴo feccere kilo fo ni sottirte
raffindenagu e tiɗal ñamduji dabaji ɗum laati sababu tiɗugol tew ɗum hollitiwide sori Koulibaly hooreje goto wayeɓe gomɓe bankoni flabbugu
o tiɗalla laf heɓide biƴƴe hokka dabaji ɗi ɗum naati ko hunde ko sugli amen sanne duuɓi heewi hannden melle o tiɗalla ɗum saabi hannde so tew ana tiiɗi
segiri tommati wattu gonɗen joni o ana sotte ujunaji nogay wajibi noon ɗum tiɗan ɗum hollitiwide Fatou Kansay cottowo somoyiji goto momin kawri ley lumo dibidani.
Watti joni tomati ɓende tofon fesme soodi handere wotere ujunaji nogay mi heɓata hunde fuɗo muɗum
fade ɗiɗiɗallaji keɓenede jogala rewɓe ana gondi haɓade wadde ko mbawi fuu yalla ana como ɗum yalla fotiri ana heɓa jokkinde jongede ley galleji.
Wattu joni o ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow bemi amen ande to dow page Facebook kañe compte Twitter Studio 80. Ko sakiti ko fo Bagnagara ɓe kollitiwide nokku ana wuuli sanne ɗum woni le région Bagnagara o noon ɓe kollitiriwide ley nde ɗo yontere yimɓele hewɓe kañe yonkiji muɗum karba toon kaki kewɗudu bonna toon guykaji du matama le oɗo nokku goto hono wori Mamadou Sama Sekou.
Jigi bomu nokku gonɗo ley commune no Dukombo lamu Bagnagara yiide hippugol ñande go au juillet jon en kaɓorɗe ɓe anda ko hoɓe noon e wi seede en cikkitaɓe to russi en puɗɗi fellude wattu mo yimɓele no gondi jambinde kurtuŋoji pourtant wiide sibila hewɓe mbarama hewɓe barmi hewɓe ɗum majji fande ley lamu Bagnagara hippugol gongol jon en kaɓorɗe o ñalama goto o waɗama dow gellel sogoro kanda commune Dialassagou cercle Bankas hulta wiide yimɓe ɗiɗon mbarama goto barmi dabaji ɗum naɓama hippugol waɗama ɗum dow gellel sugutu e ley kabaruji heɓaɗi tun to en songo tun lamu Gawo yimɓele ɗiɗon jon en kaɓorɗe camo e dow wuuro labbe Xanga ñande Allah capantati juin 2024 wattu jamma e wi yimɓele ɓe anni noon yaadude dabaji ka won jokolle caliɗo ɓe barminimo jaɓe kewɗe
ñalawma keeƴanaɗo sakkade ɗum woni manaji ɗi no worri le adunara Allah ndufo e maggal muɗum ɗum yambinama keeñen koni fana muɗum fa ɓe pammina jamade ɓe dokka ɗum en hakkillaji lobbi ɓe pammina ɗum en do kutteji ko yowi dow hono nawtirade manaji kutteji ko ɗum watta fewde e hawaluji micciteɗen wiide mana feeso ɗum waali duuɓi sappo e leydi a tawan ɗum waylitaki noon ɓe kollitiri wi ɗum moƴƴa e nokkule ɗe dum ka yimɓele wonɓe ɗo Bamako ɗo kañe ɓadale muɗum kala ɗo ɓe jotti fo soɓe coodi hunde ɓe cina sina ɓe gattani ɗum e manaji kañe ko nandi e muɗum fa keɓe famtade feere keɗe commune Ousmane Niali Boule mi pewni on dow hen
comme ngay rogo
do yomi do ana woddi dum wodi so darimi coodu min mana
o anano dire umu jakite min kawri e makko le lumo medina kura le commune dida bamako wonno o debbo gondo e dewgal rewbe hewbe wobbe baawa yaade lumo tawe jaaday e manaji tawene le kaake dewgal kaake cumirde fu ana gatte en holti wide a jabate dokko hakkille dewlondirbe
munabe foko minen gulun songo
na samina kokka dido kalisiji yelle rewbele ban cooda gattale hen kudde muudu en ka wattu jono be do rewbele nawtirta ko ceggiji de fi mo jiida fu manaji jogoto
fanta bagayogo ana andi torre gondo do manaji wattu boydo joni sini o maya lumo o yadan e segire makko
avec les sachets
de manaji sa sele wattu le hen somayaji ma dara e mustudi dum wakkati goto dum wodi so segire tawretemi nami tawra ma chakudo dum buru moddide hawaluji meden di
onyalom yambinama le mal le wattu masaria nodiraado 2012-003 amado noga etati lewru janvier 2012 sakkade nawtaragol manaji di bonata ronki tabede dum ko wimbi sanne huminibe kabaru hawalu
mi cittide wi leedi malindi nyaloma fu attawan mobilaji didi yuran leedi di goddi jahale kedde leedi di goddide watan faaca gal leedi di njata kambe sofer ngabe attan eruji kurdi be ngatta ebe dorbo dido mobilaji wobbe antudun jabboto nyaloma fa nja baldi di kanye ko nande mudum wobbe mabbe fur wattu jonano gonde bamde poddel de non be kollitir wiide kambe sofer be yogabe jati ceedi le hin wiide non ton watta sobe keba be pote dido tampereji wattu jonode do poddel bameteede kutteji hodu yowi do hen mamadou sama seko kanye ali sisi
njarobe doroguji so tilo nabbadu moto na du natal mobilaji fa donnan haani ko darna du sabi ebe mbawi latal sababu accidentji nawdi di kambe hore be jaltata e mudum
odo debbo dawa wasati fuf passager hewbe hulti wiide na hayba sanne kala wattu sobe dawa nokku goddudo chauffeur donno mobil ngil e wi mabbe sato donno mobilaji be na modo podde bonde
nebe kay nibba mako sira
mimi chauffeur donno mobil kayi bamako dorogo o sana itta yonki bingel adama o ittan do hakkile tafonye wana dorogo atam yimbe yarta wam jarobe kafe wam bamobe liptom min kay hore am so gonga on ndiyam ne jogi mi bangi an do so mi de yara wakati fu fati min daan
syndicat transporteur en centrui nimsiti odo tagu gollo mabbe yokabe addibe be holti wiide dabreji nangodi yalla sakade hundido bonandaji na isi aka jagite joko horejo centre wi
non sont pas de
min tawda ka fei e chauffeur mbl on do golle ko heewi hen fu nangabe an wada o do golle ka fu fottinte do min gadda dom chauffeur goddo kasen fa donna mobe ngel yottina yimbe to yata to so tay mobilaji bomuji marchandise ngai di jom donnata do min danan doni do mobe ngel min nodda jom mobe ngel mi kaltana dum hala mudum yalla mo fiya dabre kan do fi hede fewde majjum
ardi be centre be hultibide be dadi dido dabre jidi gollobe anazer dun na do dati mawdidi yalla hebude teddingol sariaji lawidi
don kanko noddete rokia traware njimo leedi malidi nangado lewru juin jabbi non dun nokko noddete do rom leedi italie ndi hollita wede kenya o nabama yeso saria ka wattu jono juin wo leedi italie ndi kolliti wiide won ko yubbaaki fa hande sariaji di saria o burtinama faale sappo go lewru juin warondu mitete den wiide yo leedi belgique ndi kanyu dun woni wadi manda dare fewde e makko tiagal ko mo wortindirno to e gori ko ko dun kanko rokia traware o mitete den wiide kanko gorko be cier so tama cukalel dewel gotel an hakkunde mabbe somo fuddo wi kanyu ha nangude gel do cukalel dum woni ko basi immi hakkunde mabbe nyaloma hande no fa hande o heddoton le kasonobe kolektiri wi faali sappo e gol lewru juin warondo be jeewa yalano be kani wadde ton sariya makko non dun avocat makko kolektiri wi no dete madelina kolojia del re no kolektiri wi e kabaruji di
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere meɗen noddirten zoom sirde e ngaran halde kabaru ɗon koɓe noddirten gps ko ɗum mbiyan le galluje ɗe yimɓele janguɓe hewɓe an nawtiro ɗum saɗa haaja fa jaaha nokku tan a tan ɗum gattata ɗumwoni e beeme ande kese ɗe sa watti le hen ton tan ɗum woni kaalo ton o kañum holleto no kanɗa e yarde so tama aɗa jogui téléphone maɗa kañe ko nandi e muɗum ka wakkati yimɓele woɓɓe an ton jaati so ɗum wattama e téléphone a tawan majjan wakkati ɗum donka yiide ɗo jata ɗo sita sidi ɓe
dum gongano GPS hunde wotro ko holitata nokkuje ga ko bor heede fo dum majina jamar ko heemudun sakko watte nungu joni kango neddo goto watte fu so on miliade le gennini GPS o jeewitan nokkoto yata ton sabi delled ana jafi neddo antata nokkuje e hunde ko noddete GPS datto ko heewtun ato inde ana winna le GPS watte kango edo watte leedi mali ko bore leedi wotro tan o de miliade to gogi ko goto le deene nyama koro shebuguni o sifini mo gallimu en e telephone wi so battega nokko tan on nodda dum kanyun nelan neddo goto kawri am makko ngaw jaabi gogi ko wi kango tan on wajade hori ko falle galle den sabi on jogi GPS gande nyalane kanko eda o tampi sanne wakati no fuddi yewtude neddene nyama koro e GPS dartol fungo bami so yotti ke yottande tan GPS o wiama o ya yeso sedan tan hon metre ngaji temet didi on jara jungon nano so yotti on ko kasin GPS o wiama o so ito chagan sedan hon metre ngaji temdere o yera jungon nyama do to heddi e mudun fa o tampi o lonki yitide on nuko o heddi on jala sabi anda fuko watta kasin o harbi tan o wadi GPS makko deconnecté o fuddi lamdade jamaren dartol yaha on galle goggi ko
do ngatten haddude bete hande do kabaruji meedi dimi joti on sanne hedade heju jamme dido kabaruji journe de kanya fa yotte magazine ngay bi foro mbahe dudun li don communauté to kuno foni wattu jono ko min gonno no dirde via mo le ko jabbino ko 37320 ka wattu jono bi sa nodda wajibi sina tawda budno gay e dum woni pc ma do le budno gay dido fi e bud be tacciata le hen non do ko litiri wide fa je fe no kono ande do no do e sede yotre meden de ana wodi wassalam tremede de waran yo waddo poddel de noddata antibiotique wattu jono de do poddel ko heewi docteur en be fu ana bindana jamare de a tawan be bindana do en do wakkati ji fa do jabbito yo gay andan be kabar cellal do kolliti so don sela jabbitade idon way waddude torraji goddi kasen Ousmane Niali Bouli Kanye fa yotto Ali Cissé
ti yoroso nadu sigaso imbe yoga be koltiido ana kebanna walla ciagal bamgol modde yogaaje
je developer de cfs
podde de bammi fami sawrira nyaw buubal ana wo yottinde kam tordo terde en fu ana nyaanya no kam ciagal ko bammi dum mi meeda yide tordo minka ciagal ko bammi podde fami sawra nyaw am jabeti woni am do jam su doctoror to mi nani kam podde te bammi fu yoppa am gilul tordo am minka sabi de do podde ciagal hor na hore fuddi men dokki kam ledde de bammi fu ittan kan hore am
baato ibe saga lafiya ko
wajibi non hebude na wallaji yogaji sinya bammi safari yogaji don holtiwide docteur Abdoulaye Kamisogo joko secrétaire administratif conseil national ordre des médecins mali holtiwide docteur o hani holitinde nyawdo modon wide bamgol safari ji di ana wawi wadde jadele yogaje
des patients se plaignent
à des effets nyaw ko wiata so bammi ledde ana torda dum en ko yo wajibi nyawdo maturo di kulleji kay mudum fu ana wawi haltande dum docteur mudum o am wawiide o darna dum na ru o buiti ledde bameteede de tordaaji ko nyawbe yeta sabisu be bami podde ko wana kamma ko docteur en be windanta be dum ko no la torda o e podde de o motade jaati woni
docteur Ousmane Bakary Koulibaly holti wi ne hana bamude safareji ko jappiti sabi edon wayi tawede e nyamduji yogaji e wi makko dun ko wembini e wi secrétaire général conseil ordre des médecins mali
edum wawi latal sababu sumure wom e antibiotique ngay di hor hana hokede feyi rawbel muyninobe rawbel hamil emdu hana bande dum sabi edum wawi bonde redmabe ko hana yegitede ga ko yebal nyaloma hande o du woni dabaji dokketede ledde bibbe adama em nyamata tew mudum antibiotique ngay kewdi dido dabaji a tawana watte mudum dum ala wondi yottinde torda mawdo adnaru
maden no dirtede antibiotique ngaji yo safareji kawritede nyawji yo gaji dun holti wida docteur en kanon bamgol di safareji an wawi wadde torra le lowol koyde dun holti wida professeur Sia Kasanogo gynécologue obstétricien sur docteur Gabriel Touré
lorsqu'on en abuse on finit par dire
bamgol fa jabbito ledde de hore wana ko modjan fi rawbe rawbe bamobe antibiotique ngay kewdi fa haba nyawji hono infection e mu en an wawi yottinde hore mu en nyawji goddi kasem rabutoji podde fa jabbito urto rewbe hore no way latal sababu kewata bingu hore kasen jati bangol urto debbo kamin do an wawi latal sababu bonude redu mudum so beeni du suka o an wawi yottinde dum torde
e wi OMS bangol jabbitingol safadeji don antibiotique ngaji wadan fa nyawji di du beida habade patte mudu e eɓe darta yimɓe ɓama safariji docteur en kolti wiide ɓama ana moƴƴi.